Hot Puppet Music.
Kila ti anayambo.
Andidi tiponda neona. Andidi dinetani.
Naida zogu vaka umusha. Vakuru nakangana wakunza. Nika kiregani janewe. Zaramba sinanga nichida. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba.
Daeza shima nchato tanga opa uri. Kuti ndinzi ndani musha nchato tanga opa uri. Kuronga mori nchato tanga opa uri. Kuti ndinzi ndave baba nchato tanga opa uri. Adi baby wewe ure mo ma streets. Andi tinda kuona uno pisa mo ma streets. Au zikami ure mo ma streets. Senge au famurangu tiro mo ma streets.
Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba.
West Indies to the sting of your boyfriend. Indy happy woody the girlfriend. Baby kumara nkwe tu aziko. Uri sunuka uno chambwa ni angota. Panwe veso ninga chukuchera. Baby wewe uno wanza fresh. Unuzwa gunzi papatiz wa shisha. Ausha ige uno nyanya fresh.
Daeza kugari sana newe. Azizaramba. Daeza kugari sana newe. Azizaramba. Daeza kugari sana newe. Azizaramba. Daeza kugari sana newe. Azizaramba.
Daeza shima nchato tanga opa uri. Kuti ndinzi ndani musha nchato tanga opa uri. Kuronga mori nchato tanga opa uri. Kuti ndinzi ndave baba nchato tanga opa uri. Adi baby wewe ure mo ma streets. Andi tinda kuona uno pisa mo ma streets. Au zikami ure mo ma streets. Senge au famurangu tiro mo ma streets.
Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba. Daeza kugari sana newe. Azi zaramba.
Ain't base. Stream, download, and share.